hearing them speak. I've heard these girls speaking in real life before. It's funnier in person. The Mariposa is killing me. Nitu chani utu, kwa tini tunyoni nitu chani utu. Imwe tu mabaguli chani umo, my magic ones. Nitu chani utu, kwa titu shupu tofianti lila. We used to watch a lot of Barbie. Naka hipster when he bar wings clababa. Me who used to watch, spoiler. He said we used to watch Chintelelwe. Awe even me. I used to watch all those cartoons. Cinema Kambaso. Nitu chani utu, kwati nitu nyoni nitu chani utu. Imwe tumabagmuli chani umo, na magic ones. Nitu chani utu, kwati tushupu tofianti lila. Nama handbag ya muli monster high. Nanga utotu mapams, tuwaba mpongwe baptized choir. They should change their accents to suit their clothes. Okay, why is he standing like that? Nitu chani utu, kwati nitu nyoni nitu chani utu. Imwe tumabag muli chani umo, my magic ones. Nitu chani utu, kwati tushupu tofianti lila. Don't let my children watch a combination of cartoon. Wewe wa midaka kukwendo babi. Musaka boze kepo kutuleta pano utu. Nitu chani utu, nitu chani utu. Imwe tumabag muli chani umo, my magic ones. Nitu chani utu, kwati tushupu tofianti lila.